jego melodice.
Love music, music. Nimetumia akili zangu, uweza wangu, muda mrefu sana sijaona faida. Nimeenda vile nitakavyo, nimefanya vile nipendavyo. Sijaona faida bali naambulia machungu mi. Uliponiongoza ya kufanya mimi nilikana. Nikaona uwezo nilonao kwamba ni wa maana. Baba ninajuta leo ninalia, yote niliofanya najutia. Ndio maana nakuomba baba, baba
niongoze.
Nakuomba baba
niongoze,
wendo nakutegemea. Nimefika mwisho, siwezi bila wewe
niongoze.
Yesu wangu wewe
niongoze,
sina mwingine
niongoze.
Tumaini langu ni wewe. Nilitaraji ningeweza peke yangu,
kumbe najidanganya.
Nikajiaminisha na akili yangu,
kumbe najichanganya.
Madhara nilopata yananitosha, staimiri tena. Na kuhitaji baba uniongoze, ili nisumie tena. As you know God, sina mwingine ninayetegemea ila wewe Bwana wangu. Leo nakuomba baba, unishike mkono, nisijepotea. Nisijepotea baba, ninajuta leo ninalia, yote niliyofanya najutia. Baba ninajuta leo ninalia, yote nilofanya najutia. Yesu wewe
niongoze,
nakuomba
niongoze,
usiniache Bwana
niongoze.
Nakuita niongoze,
niongoze
leo baba yangu wewe,
niongoze
ishike mkono,
niongoze
hey, uniongoze baba, baba. Yeah, yeah,
yeah.
Shika ujana wangu baba,
shika.
Majaribu ni mengi,
shika.
Shika huduma yangu baba,
shika.
Oh, bila wewe
shika,
siwezi
shika.
You're the one and only, with you no worry. Oh, take me, Lord. Yeah, 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 yeah. Touch me, Lord. Bless me, Lord. Papa, oh. Touch me, Lord. Bless me, Lord. Daddy, oh. Touch me, Lord. Bless me, Lord. Papa, oh. Touch me, Lord. Bless me, Lord. Daddy, oh.